we be, what we be. But we pay, but we pay.